Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri address yacu radio yacu no kuri site yacu radio yacu voa.com. Nimutugezeho n'ibitekerezo byanyu mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabasuhuje mwese mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga, icyo uyu munsi nkaba nongeye kukibahamo ikaze. Guhera mu mwaka w'1994 irangira kuzamura, Abanyarwanda babarirwa muri za miliyoni bari barahungiye mu bihugu bitandukanye batahutse mu Rwanda nyuma y'insinzi y'ingabo za APR ryari ishami rya gisirikare ry'umutwe wa FPR Inkotanyi. Abatahutse bose siko baje bavuga ikinyarwanda cy'umwimerere, kubera imyaka isaga 30 bari bamaze mu mahanga, abandi baravukiyeyo bamaze iyo myaka yose u Rwanda barwumva bugani. Iryo ryabaye ihurizo rya mbere mu gusigasira ikinyarwanda cy'umwimerere. Ku batari bake, imyaka yakurikiyeho yabaye yo kwiga ikinyarwanda no kugerageza kugikoresha mu buzima bwa buri munsi, dore ko cyakoreshwaga ahantu henshi nko mu nzego z'ubutegetsi, mu bitabo by'amategeko n'ahandi. Mu gihe byari bimeze uko, ni ku Rwanda rwari rufite inyota yo gutera imbere no gushaka gusana ku muvuduko udasanzwe ibyangijwe mu gihe cy'intambara na jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe mu rubyiruko rwagiye rwiga mu mahanga ya hafi n'aya kure bashaka ubumenyi bwisumbuye bagarutse mu gihugu. Ku ruhande rumwe byabaye inyungu ku rwego rwo gushaka ubumenyi, ku rundi ariko biba n'imbogamizi ku rurimi gakondo, kuko uko bagarutse bakoresha ururimi ruvanze kuva icyo gihe kugeza ubu, ni ku mubare w'abavanga ikinyarwanda n'indimi z'amahanga cyane cyane mu rubyiruko cyangwa abakunze gushaka kwihwanya narwo muri iyo mivugire ugenda wiyongera. Ababinenga bavuga ko yaba ikinyarwanda n'izo ndimi z'amahanga nta na rumwe babasha kuvuga ku buryo bushyitse, bakavuga ko batarebye neza babura byose nk'ingatimenye. Ababishima nabo bakumva ko kutabivuga uko ari ugusigwa n'ibihe, bityo ukaba utazi kugendana n'ibigezweho. Irindi hurizo ryaje rituruka ku mvugo zahimbwe n'urubyiruko rw'abiyita abanyamujyi cyangwa ibyamamare. Ni imvugo mpimbano y'ikinyiranyindo isa n'igamije kuzimiza ku magambo make. Iyo nayo irushaho kugenda yiyongera uko imyaka igenda ihita. Imaze kubona uruhare rw'ibyo byose, uruhurirane rw'ibyo byose, Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko rigena inshingano n'imiterere imikorere y'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Iyo nteko yahawe inshingano nkuru yo kwita ku rurimi rw'ikinyarwanda hagamijwe kururengera, kuruteza imbere, kusesengura no kurukungahaza, kuruhesha agaciro mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Muri iki gihe se byifashe bite? Ururimi rw'ikinyarwanda rwaba rugiye kumirwa n'indimi z'amahanga? Rwaba se rugiye guhindukamo ururimi rushya rutandukanye n'urwa gakondo rwari rusanzwe? Urugamba rwo gusigasira umuco wa kinyarwanda by'umwihariko ururimi gakondo rugeze he? Ibyo n'ibindi bibazo nibyo twatumiriye Bwana Nsanzabaganwa Modeste, umuyobozi ushinzwe ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, ngo adufashe kubisobanura. Uganda nsanza baganwa Modeste ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Mbanze mbashimire cyane kwitabira ubutumire bwacu no kwemera kuganira n'abakunzi b'ikiganiro muri sanga.
Ibyo ni bisanzwe.
Yee, bwana nsanza baganwa rero turavuga ku gusigasira ururimi rw'ikinyarwanda imwe mu nshingano z'inteko muhagarariye muri iki kiganiro. Ururimi rw'ikinyarwanda ruragenda rucuyukangira ngo niko nabivuga cyane cyane mu rubyiruko rwo muri iki gihe. Ni ikibazo gikomeye ku buryo na Perezida wa Repubulika aherutse gufata umwanya wo kubafasha mu nshingano mu mwahawe yihanangiriza urubyiruko rw'u Rwanda kudatana ahubwo bakita kugukoresha ikinyarwanda gishyitse. Reka tubanze tumutega amatwi imbere yuko dukomeza muri iki kiganiro.
Igihugu kitagira umuco, abantu batagira umuco. Dushaka ko igihugu cyacu kigendera ku muco, kigira umuco n'ubundi urasanzwe, umuco w'Ikinyarwanda w'Abanyarwanda n'uwa kera n'abandi, n'ibindi bihugu bigira umuco. Twe rero twibande ku wacu, tuwukunde, tuwuteze imbere, utwigishe byinshi. Iyo umuntu arerwa rero, kurerwa, mbese mwese mwumva Ikinyarwanda, nahisemo kuvuga Ikinyarwanda cyinshi uyu munsi. Uri bucikwe n'icyo mvuze, ushobora kumpagarika ukambaza, ndagusubiriramo nta kibazo. Sibyo? Mu burere habamo kumva. Urumva, barakubwira ukumva. Uburere iyo wigishwa, iyo ubwirwa, urumva. Umva icyo bakubwiye, ukagitekereza, bashakisha kumenya icyo kivuze cyangwa se akamaro gifite. Uko kumva kujyana no kumvira, muri uko kumva no kumvira ntabwo ibintu byose gusa upfa kubifata gusa uko ubyumvise ngo bitwaruko, kuko uri umuntu ufite ubwenge, uratekereza, urabyumva, ukabisesengura, ugashakisha kumva niba ari byo, ndetse ukaba wagera n'igitekerezo kindi gitandukanye n'ibyo ukakivuga. Ntabwo umuntu wese ibyo akubwiye mu buri ubwo burere ibyinshi bitewe n'uba abikubwiye cyangwa kwigisha cyangwa kurera biba ari bizima, biba ari byo. Hari ibishobora kuba atari byo. Niyo mpamvu ubwo ugira uruhare rwawe nawe ukumva. Ndashaka kubabwira mwebwe n'ababyeyi banyu ndetse bari hano benshi bari hariya, twiga Ikinyarwanda, Ikinyarwanda ururimi rwacu, kuko icyo Kinyarwanda kumenya ururimi rwawe ni intambwe imwe mu muco tugomba kumenya. Kenshi nkunze kubivuga, njya numva Ikinyarwanda tuvuga twese, nitutareba neza tuzagihindura kibe urundi rurimi rutari Ikinyarwanda. Abantu bakuru batwigisha, bigisha, baje gutanga amasomo, kwigisha aba bana, ntabwo ari ukubigisha amateka gusa, bajya babigisha n'ururimi. Njya kumva nkumva baravuga, iyo avuga ngo yampaye mu Kinyarwanda bisanzwe, yampaye inka, yampaye iki, mwabihinduye ngo ni uguhereza, ngo ndamuhereza, ngo guhereza n'ibyo mu kiliziya cyangwa ni guhereza ni ugufata ikintu ka yampereje, ni ukuvuga ngo guhereza ariko guha, yampaye, namuhaye, mwabihinduye guhereza byose, iyo bizabeho. Icya kabiri mu Kinyarwanda ni mu ndimi za Afurika zo tuzi, ni ushobora kuba ari Ikinyarwanda cyonyine cyangwa sinzi niba hari abandi, ni bake cyane, aho uvuga ntu, nta, umuntu, ntabwo ari umuntu, ni umuntu. Urabyumva? Nta umuntu, ntabwo ari umuntu. Sibyo eh numuntu cyo nicyo kinyarwanda abanyarwanda afite umwe hari ko uvuga ntu umuntu eh ikintu ntabwo ari umuntu umuntu hari no ni n u ntu n t u biratandukanye rero nawe hakaba gushya gushya ikintu gishya sha sha uyumva s h y a gushya ntabwo ari ugusha ikintu gishya ikintu ntabwo ari ikintu gisha mu ndimi habamo ibintu nk'ibyo njye nkiri muto nkiga ururimi rw'icyongereza badusubizagamo ibintu nk'ibyo nabyo hari ibintu bitaga common mistakes murabyumva aho kubwira ngo ntukavuge utya uvuge utya icyongereza gice yatuzi niho twakivanye bakagukosora kugira ngo uvuge iki ntuvuge iki so ntabwo bavuga gushya bavuga gushya ntabwo bavuga gusha sha na sha sha ni s h a sibyo sha ni s h y a biratandukanye rero ibyo iyo ushaka kuvuga opposite ya oya oya ni iki ni yego y e g o ntabwo ari ego ni yego oya yego ugakomeza sibyo mujye mwumva ko ari inshingano yanyu gukosora ibyo ngibyo mukavuga uko ibintu bikwiye kuvugwa hari n'ibindi byinshi cyane ntabwo ndabirekera abayobozi b'itorero n'abandi bashinzwe umuco ikibi cyabyo ni uko babihinduye nka byita iki ni ikintu gihanze ntibigezweho ni imvugo igezweho ni imvugo y'aba atisiti y'abakiriya ba dotcom oya ibyo ni mubishaka mujye mubikorera aho bikwiye ku bindi kinyarwanda tuvuge ikinyarwanda sibyo
Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame aho yabwiraga urubyiruko rwari rushoje ingando ngira ngo ni ndangamirwa niba nkibuka neza Bwana Nsanzabaganwa murabyumvise ivangirwa ry'ururimi rw'ikinyarwanda mwe mu nteko muribona mute
urakoze cyane ndavugana nande
Ege nkuko natangiye mbivuga nitwa Jeffrey Mutagoma ndi munyamakuru w'ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga tukaba tuganira ku kibazo cy'ivangirwa ry'ururimi rw'ikinyarwanda n'indimi z'amahanga
urakoze cyane nanze kumva mvuga ngo wowe cyangwa ni ndavuga izina ntabwo ari byiza
ndi Mutagoma
urakoze cyane Mutagoma uti rero twe tubona dute kuvangirwa ku kinyarwanda
yego
aka dusubiye inyuma gato mu mateka kera abazungu bataraza muri Afurika abakoloni bataraza u Rwanda aho rwari rugeze aho rwari ruri rwavuga ikinyarwanda abantu bakavuga ikinyarwanda abantu bakavuga ikinyarwanda kuri bakavuga ikinyarwanda basaza bakavuga ikinyarwanda ugasanga ari ururimi abantu bose bahuriyeho nyuma rero aho tuhuriye n'abandi bantu bavuye hanze cyane cyane abazungu bazana ndetse n'ibintu bikeneye kumenya gusoma no kwandika no gusenga Imana ku buryo bushya bazana noneho ni ururimi rwabo ubwo ndihuse igifaransa
yego
ariko akatwumvisha ko mu by'ukuri igifaransa kiruta ikinyarwanda uvuze ubaye umuntu muzima mwiza wizerwa wateye imbere ujijutse ugomba kuvuga igifaransa ikinyarwanda ni cy'abantu bari aho baciriritse batajijutse cyane
ngo bwara uburyo bwo gukoroneza ngira ngo
ni ukuri pe ni ibyo nyine ndetse bitujyamo ku buryo twabaye nk'ababyemera ubwo cyaje igifaransa haza kuza n'icyongereza nabyo bigenda bimera bityo nka tuza kugera ahantu tuvuga tuti nako dutekereza tuti buriya indimi nziza ni ziriya zo hanze z'amahanga izacu zo ni ziciriritse reka nkoreshe irya ijambo rikunze gukoreshwa n'abantu bakunda urwenya ngo ni za nyakatsi ako kantu rero karacyaturimo n'ubu ntugire ngo karashize ako niko ntangiriyeho
yego
rimwe na rimwe abantu hari abantu bacyumva ko uvuze uruzungu ukavuga icyongereza cyangwa se igifaransa kurusha uko ikinyarwanda ari byo wenda biguhesha agaciro kurushaho cyangwa se byerekana ko mbese ujijutse utasire nyuma mu mateka y'iterambere ugasanga rero noneho kugira ngo abigaragaze mu kubigaragaza rero akavanga indimi yavuga igifaransa cyangwa se nawe avuga ikinyarwanda akavangamo n'igifaransa kati cyangwa se avuga ikinyarwanda kuza akavanzemo icyongereza nuko kugira ngo agaragare ko n'ibyo n'izo ndimi nazo zizi yatasigaye inyuma mbese biri ni ibintu bigezweho bizima bikwiye gukurikizwa
ye rero mu rubyiruko rw'iki gihe biragenda bigaragara cyane kubera ko abenshi ni naho harimo abajya mu mashuri biga muri izo ndimi barazikoresha ntimubona ko bihangayikishije ko ikinyarwanda kigiye kuzima burundu
ni ikibazo nari ntarahagera ntangiye mu bantu twe dusanzwe abaturage dusanzwe noneho rero ikibazo kigakomereye kigeze mu rubyiruko kandi urubyiruko ruri mu mashuri urumva urubyiruko ni ba bantu bageze mu gihe bafata ibintu bigezweho byihuta bivuye hanze bijyanye n'ubuhanzi bijyanye na muzika bijyanye n'iki n'imyambarire n'iki ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho za mudasobwa n'ibindi ibyo bireba cyane urubyiruko urubyiruko rukamira bunguri amagambo ajyanye n'ibyo bintu byose kuko bakotora hanze noneho akiyongera n'ikindi kibazo kuko urubyiruko rwo noneho rwiga n'izindi ndimi hejuru y'ikinyarwanda rugerekaho icyongereza igifaransa ndetse n'igiswahili bamwe na bamwe ariko kibaza kuri buzi ugasanga rero rudasobanukiwe n'uburemere buha buri rurimi aho rero hari ingorane tugomba guhangana nazo byanze bikunze vuba na vuba cyane yego
ukomeza wari uvuze uti hari ingorane tugomba guhangana nazo vuba na vuba ubwo guhangana nazo ni ugukora iki
guhangana nazo ni ukuvuga ngo ni ukwegera urubyiruko kuruha inama no kurusobanurira ko mu by'ukuri ururimi rwacu rwabo ururimi twigengaho ururimi kavukire ururimi ruri umutungo wacu ruri umurage wacu ruri indangamuntu yacu hari ikinyarwanda icyo kintu kugisobanura ni ugutanga inama birumvikana ni ugutanga ibisobanuro inama kuko hari ugira ati yewe ndabona ururimi nigamo arirwo rufite akaba arirwo ruzima kurusha ururimi rw'ikinyarwanda aho rero kugira ngo twegere urubyiruko tuba birumvikana ko tutajya buri twakoranya abana bose ngo bizashoboke tugenda tubegera duciye ku mu miyoboro izwi nka miyoboro y'ibitangazamakuru ya radiyo televiziyo itangazamakuru bikoresha murandasi imbuga nkoranyambaga dutambutseho ubutumwa bujya inama nyabuneka bavuga batya nka biriya nyakubahwa perezida wa repubulika yahoze yigisha biriya ni inama yaduhaye kandi natwe dufata cyane duha agaciro kari hejuru ko tugomba kongeramo imbaraga cyane tubikora kuri radio tukabikora kuri televiziyo y'Rwanda tukabikora kugihe tukabikora ku musekeze n'imbuga nkoranyamaga tukabikora mu by'amakuru byandika nka igikunze gusomwa cyane ni imvaho nshya ariko biragaragara ko mu by'ukuri ntabwo abantu ari urubyiruko hari n'abandi bitari abacengera cyane ngo bihe agaciro ku buryo bahindura ku imvugo ku buryo bugaragara.
Ye bwana Sanza baganwa mukanya turajya ku mirongo ya telefoni twakire abakunzi b'Ijwi rya Amerika barahari batatu badutegereje babe bihanganye gato nendaga ku turabibona mu rubyiruko yego ariko waonda ati uwakoma urusyo yakoma ningasire ko no mu bantu bakuru wigeze no kuvuga uti byatangiye kera ariko hari no mu bayobozi bamwe na bamwe usanga yagiye kuvuga atavuga icyongereza ngo avuge icyongereza cyangwa igifaransa gusa akajya avanga ijambo rimwe ndetse hakaba igice cy'ijambo mu kinyarwanda ikindi gice cy'ijambo mu rundi rurimi rwo hanze ntubona ko inteko irimo kurwana iyo ntambara yonyine abandi bayobozi basa nabo batereranye.
Reka tuganireho uriya muntu ntabwo avanga ururimi cyangwa yarwona ni kubera ko ari umuyobozi kuko mbere na mbere ni umunyarwanda mukuru. Hari abantu dukunda kushyira imbere iyo tutanga inama ni abantu n'itsinda ry'abantu bavuga babwira abantu benshi ayo matsinda harimo yakubwira aho dukunda kuganira cyane cyane gukurikirana ibiganiro byacu bitaba ku maradiyo n'amateleviziyo abantu tukunda guhamagara cyane ngo badufashe muri urwo rugamba ni abantu bavuga babwira abantu benshi kandi bumvikana icyarimwe ni abayobozi nibyo koko ni abahanzi ni abanyamakuru ni abanyamadini aba bantu bose duhora tubashishikariza kujya ku ruhande rwacu kudufasha mu rugamba rwo kunoza ururimi rwacu nibyo koko twebwe cyane cyane abanyarwanda turi abantu bakubumvira turi abantu bakurikira amategeko ndetse dufite n'imigani bivuga umwe rw'ibukuru ukwira hose iyo umuyobozi avuze ikintu turagikurikiza rimwe na rimwe tukavuga tuti ibyo ni byo kuko byavuzwe n'umuyobozi umunyamakuru yavuga tukavuga ibyo kuko byaciye kuri radiyo byaciye kuri televiziyo buriya baba bashishoze biriya ni byo by'ukurikira aho rero tugaruka tukavuga tuti nyaboneka bantu mubwira abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda mu biciye ku bitangazamakuru mubabwirira hamwe mugerageze mube urugero rw'imivugire y'ikinyarwanda urugero rw'imikoreshereze y'ikinyarwanda ubu ni ubutumwa duhora dutanga buri gihe ku maradiyo ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga ntibiragera ku ngero dushaka twifuza ariko nanone kwigisha no guhuzaho noneho tugize n'Imana ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadukubise ingabo mu bitugu mu by'ukuri avuga dore aduha n'urugero ubu tugiye gushyiramo imbaraga nyinshi zirenze twashyiragamo kugira ngo noneho dukangurire abanyarwanda b'ingeri zose kunoza ururimi rwacu arirwo ikinyarwanda.
Ye urakoze cyane Bwana Nsanzabaganwa Modeste nkuko rero nari nabikubwiye iki kiganiro ntabwo ari cyacu twenyeneje nawe ahubwo hari n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika baduteza amatwi bashaka kugira ibitekerezo batanga cyangwa ibibazo babaza none unyemerere tujye ku murongo wa telefone tubanze ku murongo wa telefone hari abantu batatu hari David Frederick na Okelo duhere kuri David ikaza mu kiganiro muri sanga
cyane murumuna wanjye gitagoma
komera muvandi
amakuru y'iminsi
turaho turatera isoge
rero ndahabona turakomo ikiganiro cyanyu nakishimiye kandi n'umutumire
arakumva
ugiye kumva tuti igitekerezo cyangwa ikibazo mbaza ni kimwe n'ikibazo cy'intege n'igitekerezo
komeza rwose ijambo ni ryawe
reka mbere banze nshimire abantu bo mu nteko y'umuco n'ururimi kubera bakora ibishoboka byose kugira ngo ururimi rw'Ikinyarwanda rugire agaciro kandi rusubirane ireme ryarwo. Ariko ahangaha ndasa no wibaza nti ndafata urugero gatoya nk'ubu murabona muri ino minsi ngendi mu Rwanda Kigali hari abantu bafite impaka ku bintu bijyanye n'imyambarire. Bamwe bati bambara utuntu tugufi, abandi bati bambara ibintu birebire, ukumva mu rubyiruko ko kera abantu bambaraga utuntu tugira twinshabure, kuki ubundi umuntu yakwambara minivipe abantu bakagira ikibazo? Reka mbijyane mu mudugudu mu rurimi rero.
Aho urashaka gusa n'ushyigikira ibyo senateri Tito Rutaremara aherutse kuvuga ati ntabwo baba bishe umuco wa Kinyarwanda.
Urakoze cyane. Buriya ni ukuvuga ngo inteko nyarwanda y'umuco n'ururimi igitekerezo nari mfite nayigira inama yo kuba flexible, yo kuba abantu badakaze cyane. Abantu bo mu nteko iyo bageze ku bintu bijyanye n'urubyiruko ubona bafite amakare menshi cyane, niba ari uko ari bakuru.
Sanubiganisha ku rurimi bwana David, sanubiganisha ku rurimi rw'Ikinyarwanda kuko nirwo turimo kuvuga.
Nihonganisha.
Yego.
Iyo rero uragira bugasanga nk'abantu bagize inteko ni abasaza bakuru ni iki? Noneho nta rubyiruko rurimo. Noneho ngo rubabwire impamvu bumva babona yuko hari irishya mu rurimi rukwiye kongerwamo. Ndabaha urugero nko muri Tanzania birebye ukuntu akademi y'ururimi rwabo ikoze mu Giswahili ntabwo bajya bagira amahane n'amakaye menshi cyane. Ushobora gusanga hari indimi Abatanzania n'urubyiruko rwabo bagenda bunguka bacura akademi y'Igiswahili ikagwakira ikabyakira ikanabyandika ikabyemeza. Ni gute mu Rwanda babona yuko ikintu cyose kije bashobora kukibona kicyangiza ururimi aho kugira ngo iyo nteko ikorofite ikiganiraho n'urubyiruko noneho basesengure barebe ibishoboka babyinjize mu rurimi ndetse ku bwinshi aho kugira ngo barwane intambara igihe bitaga urugamba byo guhangana n'ibyo bita yuko rukuzana indimi nshya mu Kinyarwanda. Kandi wenda urubyiruko ari rwo Rwanda rw'ubu n'ejo ari byo bwiyumvamo ntacyo byaba bitwaye. Nta mpamvu yo kumera nk'abakozi urugamba ruhanitse hagati y'abakuze n'urubyiruko. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nashakaga kubaza, ese uwo muntu abona koko biriya byari bavuga kuri televiziyo naho kugihe yavuze no ku museke aribyo byazana impinduka mu rurimi? Cyangwa bakwiye gukora ku buryo bashyiraho amakarede y'ururimi akagera mu mudugudu, akagera mu masibo, akagera ahantu hose ku buryo ibyo bitagarukira mu itangazamakuru gusa noneho bikagera ku bantu bose bikagendera icyarimwe? Nibyo nanjye twari bibiri.
David, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo ugejeje ku bateze amatwi ijwi rya Amerika. Ugira umunsi mwiza.
Urakoze cyane Jeffrey.
Reka dusabe abari ku murongo wa telefoni batwihanganire. Frederic na Okero, mube mwihanganye gato kugira ngo bwana Nsanzabaganwa asubize David kuri iki kibazo amubajije. Bwana Nsanzabaganwa, ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane mutagoma, kandi ashimira cyane David kuba akurikira neza agakurikira umuco wacu n'ururimi rwacu. Ngarutse rero ku byo amaze kutubwira kandi byiza nshima. Ariko nashaka kubanza kumubwira ko iyi nteko itarimo abasaza gusa, yewe yatwitiranyije. Burya hari inteko ebyiri, reka nabisobanure. Hari abantu benshi bakunda kubyitiranya. Hari inteko izirikana, iyo ni inteko kuko irimo abantu bakuze basheshe akanguhe batekereza ku muco no ku rurimi bagatanga inama. Twe rero turi inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, ni ikigo cya leta. Nakubwiye ko wenda umusaza urimo arigiye wenyine. Abantu ari abantu bize yiga ndimi, bize amateka, bize ibintu bitandukanye muri za kaminuza zitandukanye bakiri bato cyane. Ariko rero hari ibintu byiza avuze ati kuki mushyiramo amakari rwose muza mukaze ku rubyiruko. Buriya rero kugira ngo tugere aho tuvuga, niba David anyumva, kugira ngo tugere aho tuvuga tuti ururimi rwacu rumerewe nabi, ni ukuvuga ngo nta mbago twashyizeho zihagije, ntabwo twarurinze bihagije. Ni ukuvuga rero dushyiremo imbaraga kugira ngo tururinde, ntacyo biba bitwaye. Ni ku nyungu zacu, ni ku nyungu z'ururimi rwacu ejo. Nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika yabisobanura, ari tuzasanga twarabuhindi urundi uterekire Rwanda twivuga ibyo twishakiye imbaraga rero zigomba kujyaho ndetse ahubwo ku bwanjye ntabwo tuzishyiramo zihagije kugira ngo dukumire reka nkoreshe ijambo muze kumbabara niumva ari kaze dukumire ibyonyi byinjirira ururimi rwacu kuko ururimi rwose rurarindwa utarurinze byaje kuze rugenda rugatana ruka basanga ruvuyemo ibindi bintu bidasanzwe ati mushyiramo umugaga udasanzwe David nakubwira ko mu by'ukuri icyo ubona nk'umugaga ukaze cyane atangewe uko mbibona kuko reba amagambo twemera akatuganza tukagemera tujya gukoresha ya mudasobwa wene iyo jambo rikaboneka ari nk'akazi ikintu cyitwa flash disk tukagikoresha abanyamuzika bakaza ngo na muraperi nabyo bikaza ibintu byinshi cyane kwemera ufunga ijisho kugira ngo ntiwakumira byose ntibishoboka kuko ntituragera kuri uwo rwego ibyiza byawe kubikumira kuko urebye ibindi bihugu byateye imbere ugiye mu Butaliyani bavuga Igitaliyani kuva mu mashuri y'incuke kuzagera muri za kaminuza bakakigisha abantu bose bakakivuga abadage bavuga Ikidage gusa abongereza ku Icyongereza kuki twebwe se tugomba gusakuma ibitari ibyacu ahubwo twagiye mu nganzo twebwe n'abantu bose b'abanyarwanda tugashyira hamwe tugashaka amagambo kuko twayabona kera byarashoboka haza ikintu bati aha kiriya noneho ni ruzagayo bakagiha izina natwe tuba tugiye kugaruka gushaka amazina akwiye avuga ibyo bishyashya ariko nta umugaga ntubugaye David n'imbaraga zisanzwe zo kugira ngo dukumire ibyisuka mu rurimi rwacu tururenge
yanabaye nk'unenga avuga ati biriya byo kuvuga ntibavuga bavuga murabona bihagije kugira ngo bizagire icyo bimara
ndamushimiye cyane rwose ubu ni umuntu rwose utekereza neza David ndagushimiye kuko natwe turabikora tugitangira iriya gahunda twajyaga tubwira abantu inama nyaboneka dore hari ibintu bivugwa bitagomba kuvugwa ariko hari ibindi bikwiye kuvugwa dore bikwiye dore bidakwiye dore bikwiye dore bidakwiye duhozeho hari abantu batari babizi ko hari ibintu bidakwiye kuvugwa ariko tugira ngo ni ubukangurambaga twakorana tugira ngo abantu niba babanze bumve ko ururimi ni ikintu kinozwa ni ikintu habamo ikizira hakabamo n'igikwiye kuvugwa nibyo rero ndemeranya na David ko iriya ntibavuga bavuga igahagije kandi noneho ikwiye no kuvugururwa ni nayo gahunda turimo David niba ataragenda mwizeze ko mu minsi iri imbere yavuga cyane azabona ukuntu tuzaba twavuguruye ntibavuga bavuga
murakoze cyane reka twakire na Frederic
yego
Hallo. Oui, Frederic, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Na mahoro.
Duhamagaye uri he Frederic?
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ijambo ni ryawe.
Yego, kubisanzwe wumva nagomba kumubaza. Warafise ingufu izihe zo kugira urumva bagerageze imiribwa. Abenegihugu kugira urumva bijukire ururimi kavukire. Kuko je fatiye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi dusanzwe tubamwo kenshi urashobora kubona nk'umwana aba yavukiye ngaha i Bujumbura umwana agakura amaze gutangura ishuri urumva akigana nta kirundi bavuga ugiye kuraba mu rugo ugasanga umwana waho nta kirundi azi yavukiye mu Burundi akwiye mu Burundi ugasanga nta kirundi azi kuvuga none wumva nk'uwo muntu wumva aratazi ururimi rw'igihugu yavukiyemo wumva katabara kamara manzo nta muri umuro ntacyangwa nkagaruka hari n'ibinyamakuru bimwe bimwe ngaha mu gihugu cyacu usanga ata kirundi cyandika hajya kuvuga amakuru ego nibyo ari nko kuyavuga mu rurimi rw'ikirundi cyangwa mu rurimi rw'ikinyarwanda nk'aho mu Rwanda bakongera bakayavuga mu rurimi rw'igifaransa abwire burumva abanyamahanga nabo bumviriza urwo rurimi baba ariko baravuga ubwo urumva ugasanga bandika inkuru mu gifaransa gusa ntibigira bandika inkuru mu Kirundi kandi uri muri Kirundi umva ariko gumvirizwa n'abantu benshi cyane b'abanyagihugu bakandika inkuru yo mu gihugu cy'u Burundi bwo bagasiba yandika mu Gifaransa ni ukuvuga umuntu atazi icyo Kirundi atumva icyo Gifaransa ntashobora gutahura iyo nkuru baba bavuze kuri icyo icyo namusaba urumva namusaba yuko bogira inguvu nyinshi n'aha mu Burundi nyine bagashikaho bakigisha nyine abantu baho numva abantu mwaka kare urumva kiriya gabigari bakigisha urumva ururimi rwa kavukire hanyuma akandi nako ugiye kuraba kenshi no mu mategeko y'ibihugu bimwe bimwe utasubira urumva mugafatiye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari ukundi musanga amategeko menshi y'abantu mu bitabo by'amategeko mpanabyaha kuko ndi mu mashyirahamwe urumva ndabikurikirana ku mwanya ku mwanya hari ukundi musanga amategeko nka yose yanditse mu Gifaransa nk'umuntu iyo bashaka kumuhanisha igihano kanaka bakamusomera cya Gifaransa atumva cyangwa atabazi gusoma wasaba rero urumva kuba kurumbere n'abarongozi yuko ayo mategeko buyandika mu Gifaransa bakongera bakayandika no mu Kirundi kuko urumva uwo muntu nk'uko bagukira inkuru rwanda cyangwa bagusoma nk'inkuru bakakubwira ati tuyisumbe itegekere ni cyangwa ibintu ukabibona kuko hari mu Burundi bumaze amaze kwibona aho tuba byanditse mu Gifaransa
urakoze cyane Frederic kuri ibyo bitekerezo bwana Nsanzabaganwa ati mufite imbaraga cyizo gushishikariza urubyiruko gukora ibyo arongera ati kuki ibihugu bya Afrika yavugaga cyane cyane wabo ngira ngo ntabwo avuga ya mu Rwanda ariko ngira ngo no mu Rwanda birahari ati kuki mwandika inkuru z'abanyarwanda mu ndimi z'amahanga ntimuzandike mu Kinyarwanda ko muba mubwira abanyarwanda n'abarundi ibyo amategeko byongera ngo mu Rwanda bayandika mu ndimi eshatu aho biherukira mu Burundi niho yavugaga ati abari mu ndimi zo hanze gusa ntabwo abari mu Kirundi ibyo bwana Nsanza baganwa mwagira icyo muvugaho
yego ntangira aho wabirangirije utagomba kubyeza amategeko nta kibazo ngira ngo dufite amategeko yacu tuyandika mu Kinyarwanda nicyo dutangizaho hanyuma tukayashyira no mu Gifaransa no mu Cyongereza ndetse no mu minsi izaza tuyashyira no mu Giswahili kugira ngo n'abandi nabo basobanukirwe aho numva nta kibazo twaba dufite cyane izindi nkuru nazo zigenewe abanyarwanda ubu ngubu amabwiriza ariho zibanza kujya mu Kinyarwanda hanyuma wenda byaba ngombwa zigashyirwa mu Cyongereza mu Gifaransa n'izindi nyine zaba zikenewe nk'Igiswahili ariko ikibazo abajije kiza agize ati ese mufite imbaraga ki imbaraga zingana zite kugira ngo mushobore gutoza urubyiruko gukoresha Ikinyarwanda mushobore gutoza abanyarwanda kuba abanyarwanda ngira ngo niba numvise neza mutagoma si uko yabivuze
niko yabivuze rwose
imbaraga zo zirahari amahirwe dufite ayo nazo mbaraga ni uko abanyarwanda bose bavuga Ikinyarwanda kimwe n'abarundi bose bavuga Ikirundi izi ni imbaraga ziba ziriho ni ukuvuga ngo nujya mu babyeyi nujya mu barimu nujya mu banyamadini nujya mu bahanzi nujya mu banyamakuru nujya mu bayobozi nujya mu bandi muyaje kumvikana mu Kinyarwanda ubutumwa buratambuka rero ku buryo nta mbogamizi izi ni imbaraga za mbere izindi mbaraga twaba dufite ni uko mu by'ukuri gahunda iriho tuyumva kimwe tuyumva ko abana bacu bakwiye kuba abanyarwanda nyabo kandi leta kuko ifite gahunda zishishikariza abantu bose kuba uwo uri we w'umunyarwanda tugira gahunda zitwa ndi umunyarwanda nicyo ziba zigamije aho rero tugirira ingorane ni naho wenda hari ashaka kugarisha ngira ngo hari ni uko abana urubyiruko cyane cyane rutarahinduka bihagije ruracyari mu mayira abiri ntibiba byahinduka bihagije ngo uganire n'umwana mu Kinyarwanda kuko mubarane iminota 30 isaha amugana mu Kinyarwanda adategwa cyangwa se adahungira mu ndimi zindi z'amahanga. Aho ngaho haracyari ikibazo kuko nayo mbogamizi zifite, ingorane dufite turwana nayo. Twandika ibitabo tuha Abanyarwanda cyane cyane urubyiruko nibyo dukorera cyane, turuha amagambo. Umuntu muraganya akakubwira ati mbuze Ikinyarwanda cyo kuvuga iki kintu, ugasanga kuko umuntu akwiye gufashwa si ikosa rye, ugasanga afite ikibazo kuko kikwiye gukemuka kandi tugomba gukemura. Nibwo rero twafashe gahunda zitandukanye twandika bikubiyemo amagambo y'ingeri zitandukanye z'ubuzima bwa buri Munyarwanda, amagambo ajyanye n'ubuhinzi, amagambo ajyanye n'umubiri w'umuntu, amagambo ajyanye n'ibimera bikikije umuntu. Ibyo ni ibintu aba akeneye kuvuga mu Kinyarwanda. Izi ni tubita inkoranyamagambo ni ngo usobanure Mutago.
Ndakumva Bwana Nsanzabaganwa.
Inkoranyamagambo ni mu Gifaransa ni dictionnaire.
Yego.
Bikubiye mu magambo abantu bakunda gukenera ariko ubu ntibayabone.
Mperuka hari imitumba, harya mitumba bari itandatu, imitumba itandatu bya bita binini binini binini, ubu ntabwo
biriya twabibyajemo ibindi bitoya kugira ngo igitabo umuntu aje gutwara n'umwisaku n'umufuka we akagenda akagisoma atagombye gutega ibintu biremereye nka binya bitatu bine. Ariko nyuma yaho ariyo n'amagambo rusange mu Kinyarwanda gisanzwe. Ariko nyuma yaho twagiye tuvuga tuti buriya hari amagambo y'Ikinyarwanda adakunze gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi, ariko mazima twagariwe mu Kinyarwanda gisanzwe kugira ngo dufashe gukumira aya magambo y'amanyamahanga ava mu rurimi rw'amahanga. Ugiye mu bubaji usanga amagambo menshi wakoresha mu Kinyarwanda gisanzwe.
Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire na Okero anyarutse kugira ngo twakire n'abandi, amasaha arimo aragenda dusiga. Okero ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze Vanelka.
Yego ye, ngaho nyarutsa.
Ye reka marasoze uwo mukozi mu nteko y'ururimi n'umuco. By'ukuri mbona ko amazi yarenze inkombe mu kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda. Ngira ngo kesi itegeko Rwanda sinzi nimbara mu rurimi rwa nse nimbara Igifaransa nimbara Icyongereza, uri gusanga ibihugu bimwe by'Afurika amategeko shinga yanditswe mu ndimi z'amahanga. Aho niho ururimi usanga indimi zimwe z'Afurika zarapfuye.
Iryo Rwanda riri muri za ndimi eshatu twahoze tuvuga.
Ariko usanga indimi nyinshi urasanga byiganjemo cyane indimi z'amahanga. Noneho icyo uri kureba ko hano muri ibihugu by'amahanga harimo abanyarwanda benshi bari mu mahanga, uri gusanga abanyarwanda nange ndimo turi mu mahanga twafashe indimi, usanga indimi z'amahanga nyinshi arizo zatwinjemo mu bihugu tugiye turimo. Ariko ugasaba kugira ngo zituvemo biragoye, ugasaba turazimenya kurusha icya Kinyarwanda cyacu bitewe wenda n'ubuzima n'abarimo abantu abarimo amoko y'abarimo. Ikindi namubaza ese nize imbaraga muzakoresha nk'abanyarwanda turi mu mahanga kugira ngo mutwigishe kugaruka muri rwa rurimi rw'iwacu. Hano ariho abanyamahanga bari gukunda cyane Ikinyarwanda muri iki gihe. Hariho ubushuti yanjye iba muri Sudani y'Amajyepfo, aba mu bwoko bw'Abadika, avuga Urudika. Yarambwiye ati nkunda Ikinyarwanda cyane, atiyongeze kugira ngo bavuge Ikinyarwanda, ati ndagikunda numva kiryohereye. Ati kubera nkunda Igifaransa kucyo nkunda navuga Igifaransa, ariko ambwira ati numva ari Ikinyarwanda kivugitse nk'Igifaransa.
Urakoze ubwo ngira ngo mbere yuko tujya kwigisha abanyamahanga twabanza tukigisha n'abanyarwanda. Bwana Okero, niba urangije igitekerezo cyawe reka twihute twakire na Evariste.
Reka ndagize mubwira bazashyiremo imbaraga baze nano mu mahanga batwigisha Ikinyarwanda bakitwibutse. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Okero, twakire na Evariste.
Ego mwiriwe.
Mwiriwe Evariste.
Ego nanjye nabashimira ku kiganiro mwaganiriyeho uyu munsi.
Urahagana Evariste.
Ndi mu Rwanda.
Sanu unyarutse igitekerezo amasaha arimo aradusiga.
Mu ntara y'Iburengerazuba.
Yego.
Icyo mbona cyo ni uko Ikinyarwanda gisigaye muri communication gusa kandi buri gihe kiba kivangirwa n'indimi z'amahanga.
Nawe umaze kukivangira uvuga communication ikomereze.
No, nkaba mbabaza njye nsanga ahubwo mwakongera kugira ngo Ikinyarwanda gifatike ni uko hajyaho uburyo abantu bakizi nyine bajya bagira inyungu mu kukivuga. Halo?
Ndakumva.
None ubwo usanga bikiza nk'ibizamini by'akazi bitangwa bikorwa mu Cyongereza cyangwa se Igifaransa, ariko ugasanga wa muntu ubuze Ikinyarwanda na hantu na hamwe ashobora kugikoresha usibye kuvugana na bagenzi be gusa. Kandi kuvugana na bagenzi be niyo tabaza ikibonezamvugo gihambaye ashobora kuvugana na bagenzi be, ahubwo nkaba mbabaza uko hashaka uburyo abantu bazi icyo urwo rurimi rw'Ikinyarwanda nabo bajya bahabwa avantage nk'ikizamini cy'akazi, ugasanga wenda gitanzwe mu rurimi rw'Ikinyarwanda kavukire abantu barimo kugira ngo n'abakizi nyine babone ko batakoze ubusa ku kimenye.
Urakoze cyane Evariste, reka twihute twakire n'undi muntu umwe kugira ngo Bwana Nsanzabaganwa aze kubasubiriza icyarimwe. Ntaboba ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ntaboba ku murongo wa telefone.
Ndamumva.
Gabanya radio gatoya.
Ngaho
komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo.
Yewe akabazo nari mfite nuko nubise bavuga kuri icyo Kinyarwanda ngo mu buryo babikoze ubu nabyumvaga kuri radio, sinzi abagabo babivugagaho, nuko ntakurikiye mbaranditse n'amazina ntabwo nzi ko iki kiganiro kigaca. Bavugaga ko mu bihekane ubu ngubu mbega uko byari bimeze ngo byahinda ko gacya bavugaga ngo cyangwa isigaye ari ka.
Uravuga bya bindi by'imivugire y'Ikinyarwanda, imyandikire y'Ikinyarwanda mishya yasohotse
Ikinyarwanda bega kwandika inyuguti zihekanye.
None ikibazo cyawe akaba ari ikihe muri byo?
Ikibazo cyanjye namubazaga ibyo bihekane kuko niba barabihinduye bakaba baragize ibihekane by'ubu ngubu.
Urakoze cyane Bwana Ntaboba, reka tumuhe umwanya, dushigaje iminota 13 ngo ikiganiro kirangire noneho asubize ibyo bibazo byose. Bwana Nsanzabaganwa okerati kwigisha Ikinyarwanda mu mahanga, Evariste ati nta gaciro gahabwa Ikinyarwanda mu kazi, Ntaboba ati Ikinyarwanda mwahinduye imyandikire yacyo.
Urakoze cyane Ntaboba, reka nanjye kuko kero okerati yavuga ati yatangiye gahinda kenshi cyane rwose nagira ngo mumara ku gahinda, yavuze ati amazi yarenze inkombe. Bakira humwe nta mazi arenze inkombe kuko Ikinyarwanda kibarinzwe, hari imbago gifite zikirengera ku buryo kidashobora kononekara birenze urugero. Ndaguha urugero nko mu mashuri abanza, abana biga mu Kinyarwanda amasomo yose kuva mwaka wa mbere kugera mu wa gatatu, mwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu bakiga mu Kinyarwanda. Umwana urangije umwaka wa gatatu afite nk'imyaka wenda 8 ngira ngo aho ngaho, ari umwana wakurikiye neza avuga Ikinyarwanda n'ibindi byose byakurikira, ni umwana uzazamuka uzakura avuga Ikinyarwanda nta kibazo n'izindi ndetse zazazija bitamugoye. Amategeko nshinga yacu ni mu Kinyarwanda, amabwiriza yacu yose ni mu Kinyarwanda, imbwirwaruhame ndasobanura
hari amagambo wenda rimwe amwe n'amwe ba
njye nari nkigerageza ariko ni byiza kugira ngo abatwumva nabo basobanukirwe.
Imbwirwaruhame ni disikuru iyo zigenewe abanyarwanda zose zivugwa mu Kinyarwanda, birumvikana rimwe na rimwe abantu bagategwa bakagobekamo utuntu tw'Icyongereza cyangwa se Igifaransa, ariko mu by'ukuri usanga amahame remezo, amahame ngenderwaho ahari, hari umurongo tugenderaho. Ati rero ati arazarangiza ukantu cyiza nakunze cyane ati amahanga murabitekereza mute? Nibyo biriya bikintu avuze ni cyiza cyane, abantu abanyarwanda baba mu mahanga tugomba kubatekerezaho by'umwihariko.
kandi kuko twarategereje by'umwihariko abanyarwanda b'amahanga twabandikiye igitabo cyabo bwite cyitwa Ndigi Kinyarwanda, kugira ngo umwana utaragira amahirwe kubonana guhura n'Ikinyarwanda, kumva Ikinyarwanda, ashobora kukiyigisha yisumbuye icyo gitabo, ndetse kirimo nini gishyizwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icyo gitabo rero twacyoheje mu ambasade zose z'u Rwanda aho ziri ku isi yose. Kino sinzi aha gihugu abamo,
ari muri Uganda,
ni hano hafi
hirya ho rwose, ashatse yajya nanyaruka akaza akakivuga,
ashatse akakimuhike bwite, urumva ni hafi cyane. Rero twabatekerejeho cyane, tubandikira imfashanyigisho niko nayita, none tubikisha muri ambasade minisiteri yacu y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ishyikiriza ambasade zose icyo gitabo gifasha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kwiga Ikinyarwanda.
Ubanza cyanafasha ba banyamahanga yavugaga basaba kwiga Ikinyarwanda,
nabo rwose abanyamahanga bavuga bakunda Ikinyarwanda, tuba n'abashimiye cyane, ndi abantu beza kuba bakunda ururimi rwacu, nazo cyabafasha kubera ko cyo twagitekereje ku buryo bugari n'Ikinyarwanda, kwiga Ikinyarwanda ariko ushobora kwifashishamo n'Igifaransa n'Icyongereza, tuvuga tuti umuntu ushobora kwiga Ikinyarwanda wenda kwiga Icyongereza tumufashe ije muri Icyongereza.
Evariste we muramubwira iki bwana Nsanzabaganwa?
Evariste rero avuga ati ibizamini aho ngaho ako kantu nuko kanafashe cyane, ati ni ukuri biyo biba no mu Kinyarwanda, ndamushyigiye cyane rwose, nta kuntu umunyarwanda ugiye gukora ikizamini cy'akazi yabazwa gusa mu Cyongereza cyangwa se gusa mu Gifaransa, kereka ako kazi wenda ashaka ari akazi gashaka ko abakarimo bavuga gusa Icyongereza cyangwa se gusa Igifaransa, ibyo birumvikana. Niyagiye kuba kusaba akazi muri ambasade ya Faransa, ntabwo bizamusaba kuba avuga Ikinyarwanda cyinshi, bizamusaba kuba avuga Igifaransa cyinshi, ariko namushyigikiye rwose, kandi na leta amategeko tugenderaho ubundi kereka hari abayirengagiza, ubundi ubazwa mu ndimi zose zemewe n'amategeko y'u Rwanda, ubazwa mu Kinyarwanda bakaba bavuga Ikinyarwanda bakajya mu Cyongereza, bakava mu Cyongereza bakajya mu Gifaransa kugira ngo bumve ndetse nawe uko izo ndimi zizi, ariko n'Ikinyarwanda kiba kirimo bya zikunze, ubundi kereka hari abarenga amategeko.
Ntaboba ati imyandikire,
ntaboba ati nyari, ntaboba ndashaka kuzajya uhuza ngo tuzamuye birambuye imyandikire, buri gihe ndi imyandikire se ni imyandikire burya ni ikoranabuhanga, ni ikoranabuhanga. Hari umutaho
ndakumva rwose,
tuyumvikana
cyane rwose,
ni ikoranabuhanga rishyira rishushanya amajwi niko nabyita, ibyo rero bigenda rihinduka byanze bikunze. Nifuza ko abana duhuza tukagana birambuye buri myaka nk'icumi, abantu bagenda batekereza se uko tuvuga n'uko dushushanya amajwi tuvuga biraboneye, cyangwa se hari ikintu tutwanozaho, abantu rero ukagenda banoza guhindura rero imyandikire, kunoza imyandikire si ikintu gitangaje, ni ikintu gisanzwe, si no mu Kinyarwanda gusa, mujye musoma cyane mu banyamakuru muzarebe ikibazo kiri mu Gifaransa, kimyandikire Gifaransa n'ahandi, abantu bagenda banoza bahuje ururimi, mbese imyandikire n'ibihe bagezemo.
Ahubwo se wahita mboneraho akanya nka nkongera kugusaba ko tuzongera tukaganira kuri iki kibazo ku buryo bw'umwihariko cy'imyandikire, ikibazo ntaboba yararimo kubaza, noneho tukanasubiza kuko hari abantu benshi ku murongo batabonye uburyo bwo kubaza, kandi dore dushigaje iminota 5, buriya ntitwazagaruka tugasubira muri iki kiganiro n'icyo kibazo cy'imyandikire tukakivugaho.
nda kibazo rwose twagaruka tugomba ku Kinyarwanda, yari Kinyarwanda kivugwa rusange, yari Kinyarwanda cyandikwa, hari ibikuwe mu Kinyarwanda se n'ibintu mu Kinyarwanda gihatse ubuvangazo buba burimo amazina y'inka, igihozo, ibisigo, mbese ku Kinyarwanda muri rusange icyo wakumva nsaba amatsiko waduhitiramo nagaruka rwose tukaganiraho nicyo mbereho nicyo ntabwo kuganira ku Kinyarwanda kandi
ni ukuri rwose ugize neza cyane. Ariko mbere yuko dusoza ikiganiro ndabona tugifite iminota itanu, reka twakira abandi bantu byibuze babiri banyarutse kugira ngo turebe uko twakumva ibitekerezo cyangwa ibibazo byabo. Dufite Noblesse na Bosco, turahera kuri Noblesse. Ugabanya radio Noblesse, ikaze mu kiganiro muri sanga. Noblesse ntabwo twumva. Bosco, ikaze mu kiganiro muri sanga. Bosco, uranyumva?
Ndakumva.
Ye, urahagana he Bosco?
Yemerereye mu karere ka Ngororero.
Yego ye.
Halo?
Yego, nyarutsa.
Halo?
Ndakumva Bosco.
Yemerereye mu karere ka Ngororero. Ndabashimiye cyane kuba mwatuzaniye muri abo bantu bashinzwe ururimi n'umuco.
Yego ye.
Ariko hari icyo mbona njyewe kitanakwiriye. Ubona ko bahindagura bahindagura uje ahanga utuntu dushyashye gusa, ariko urebye Ikinyarwanda uko cyahoze n'umwimerere wacu byakabaye byakagombye ko cyahoze oriyo guhindura. Nibabanze barebe igikwiriye guhinduka n'iriya bavangamo bavuga gucatinga bagenda bazanamo ibintu by'indimi zindi zo hanze, ugasanga n'umuyobozi wese ugiye kuri disikuru arimo aravuga nyine ibintu byo gucangacanga. Ariko ibyo ngibyo bakora yatubwira ese imbogamizi yabaye kugira ngo babikureho uko cyahoze ni iyihe?
Urakoze cyane Bosco, reka tumureke agusubize, dusigaranye iminota ibiri gusa. Bwana Nsanzabaganwa.
Bosco, iki kintu uvuze ni cyiza, natwe nicyo ni imbogamizi n'ingorane tuzi, ni nabyo turwanya buri gihe. Abantu bavanga indimi bafata indimi z'amahanga bajya mu Kinyarwanda, bivuze kugucatinga, guswendinga, kuinjoyinga, kumasteringa, ibyo bintu nibyo turwanya buri gihe. Niyo mpamvu cyagiye nakumukanya navuze ni hari ibyo dukora kugira ngo ururimi rwacu turugaburire, tube n'Abanyarwanda amagambo bareke kutira hato na hato bitari ngombwa. Ndagushyikiye rwose, ntabwo twagombye gukura ku buryo bworoshye amagambo mu ndimi zahane kutura kubita mu Kinyarwanda bitari ngombwa. Ariko kandi buriya no gushaka amagambo mashya ni urugamba rwa twese, nacyo tuzabisobanura buriya. Abantu bose bafite ubushobozi bwo guhanga amagambo, birashoboka kuko ikintu cyarazaga abantu bakareba bati kiriya kintu cyitwa iki, hari ikintu gitogota gitwaye umuntu ipikipiki, urashaka umuntu wavuze iryo jambo ntiyamubona. Ariko ni mu baturage, ni mu bantu bakibonye bwa mbere baracyita, ikintu cyarazaga bakacyita. Abantu rero bashobora bafite ubwo bushobozi bwo guhanga amagambo mashya. Icyo tuvuga ni uko dukangurira abantu kudufasha muri urwo rugamba rwo guhanga amagambo mashya no gukumira ariya nyine agenda yisuka mu rurimi rwa cyane cyane azanye n'ikoranabuhanga cyane cyane mu rubyiruko rukunze gufata vuba na vuba ivuye hanze nk'aho ari byo bizima gusa. Icyo ni ikibazo kuko tuzi kandi duhangana nacyo kandi shakira ibisubizo. Rero Bosco nawe yadufasha, ibyo nashaka kumubwira gusozera, nawe Bosco nawe yadufasha.
Urakoze cyane Bwana Nsanzabaganwa Modeste, umuyobozi ushinzwe ishami ry'ururimi mu Nteko Nyarwanda y'ururimi n'umuco, ku kwitabira ikiganiro cyacu. Tuzongera kandi gusubukura tuganira kuri iki kibazo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ugire umugoroba mwiza.